You mean the world to me. Please give me one more chance to prove my love to you. I love you, I love you.
Don't come here.
Oh no.
Baby, don't come here.
Mutwe kunetoro langa CD ROM na eche manyi chino nange sichiri bubomu banja bagendo kaulira amaziga gabaitemu mukwano obompulira sabo nziriremu kwe yali pulani esa ina backup nemu abagamba itu end in tears we bafunyemu nsaba chisonywe wonawe nasobyamu bambi amasimu gange togafula bize gaddebu ne text ku WhatsApp bambi zitunulemu buliwe buzibo mutima gwange tekumbamu mbamba nyeri yomu yayo mulala kutudemu nga ina wakututa wali mukuza nyamu.
Don't come ya.
Oh no.
Baby don't come ya.
Umutima gwange kunafuye.
Don't come ya. Baby don't come ya.
Amaziga gakulukuta.
Don't come ya.
Baby no.
Baby don't come ya.
Chabisola.
Don't come ya.
Simuli mwa bantu bilioni musanvu na era teri yalinga gwe. You are so special. Nkwagala kuva ku ntobo y'omutima gwange. Ngaddaluwa chankala nyobongo bwange. Kati buli kiro ntunula ku kitanda kyange. Nesaba Katonda ne mugamba ekitange. Buno obulumi bugenda koma die wange. Naye taddamu mpulira nze nandi stressed. Nzijukira bu text we twoherezanga every night. Nzijukira love we tamanyi ya Romeo na Juliet. Phone calls nga ngamba hello Mr. Wright. Funa memories za kasikando ya gendera. Kati gamba simala kunga nakola nebya sisobola miaka 5 tuchizimba mu second ya sibula sicheba ko mutima kumera kuntuchirira social media te yamba baloza ndi munafu babela bansekerera hey ndi musajja nino bikumira
don't come ya.
Oh no
baby don't come ya.
Umutima gwange kunafuye
don't come ya. Baby don't come ya.
Amaziga gakulukuta. Baby, no. Chabisola. Oh.